How to recognize if chemical agents have been used.
Somali, this recording was adapted from text by the North Dakota Department of Health with funding provided by Fargo-Cass Public Health through the city's Readiness Initiative. Last reviewed in 2010. This is a Healthy Roads Media project.
Kiimikada qaarkeeda si dhaqso badan ayay dhirta u dishaa, sida awadeed haddii aad aragtid caws badan ama ubax dhintay ka fogow meeshaasi. Waxaa suuragal ah in hubka kiimikada la isticmaalay. Cayayaan dhintay, cayayaan la'aan. Waxaa suuragal ah in hubka kiimikada ay disho ama fogeyso cayayaanka. Waxaa suuragal ah in aad dhulka ku aragtid tiro badan oo cayayaan dhintay ka fogow meeshaasi. Waxaa suuragal ah in hubka kiimikada la isticmaalay. Xayawaan dhintay ama dhimanaya. Kiimikada xayawaanka ayay waxyeelo gaarsiisaa. Haddii koox xayawaan ah ay u eg yihiin in ay wada bukaan ama dhimanayaan isku mar, ka fogow meeshaasi. Waxaa suuragal ah in hubka kiimikada la isticmaalay. Dhaawaca iyo dhimashada. Kiimikada waxaa loo adeegsan karaa dhismooyinka gudahooda iyo banaanada. Dad badan ayaa ku wada xanuunsada ama dhinta. Haddii aad aragtid dad badan oo wada xanuunsan ama dhintay, ka fogow meeshaasi. Waxaa suuragal ah in hubka kiimikada la isticmaalay. Wax kale, haddii uusan roob da'in oo ay halkaasi ku taal balli qoyaan leh oo ka ag dhow dad xanuunsan, dhir, geeddo ama xayawaan, ka fogow meeshaasi. Waxaa suuragal ah in hubka kiimikada la isticmaalay. Haddii ay halkaasi jirto boor ama budo ka ag dhow dad xanuunsan, dhir, geeddo ama xayawaan, ka fogow meeshaasi. Waxaa suuragal ah in hubka kiimikada la isticmaalay. Haddii aad aragtay shaqaale buufinaya meelo qaldan ama halkaasi uga tegayaan qalabka ay ku shaqeeyaan, ka fogow meeshaasi. Waxaa suuragal ah in hubka kiimikada la isticmaalay. Haddii aad maqashid qarax dhawaaq badan ama shakarta qaraxa ama aad aragtid qumbulado qaraxaya kadibna aad aragtid balli qoyan leh ama daruuro, ka fogow meeshaasi. Waxaa suuragal ah in hubka kiimikada la isticmaalay. Xusuusnow, mararka qaarkood inay dhici karaan dhowr qumbuladood. Qumbuladaha kale waqti dambe ayay qarxi karaan. Si aad u heshid macluumaad dheeraad ah, waxaad wacdaa qaybta caafimaadka deegaanka ama gobolka.